virus jijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
bare didi lewru mars hitande 2016 jena yamde sokirdo studio tamani sekirabe no baldo non compititto wiide do wono kanko jia dinki noddete Ahmed El Fakki o sarogol makko gol fuddi ile kenya nokku noddete do CP wakati jono o kayfa do wiide yella wana kanko bonni janale wadi yabe to tumbuto kanko El Fakki o wakande o fewtuno do won kanko sara demo holliti wiide do wana gonga kanko hore makko haybi janale de holitindi wi dum won kanko fatu ben soudaw wi wakati jono mo joggi dum won tagu masiji kollitoji wiide o do neddo kanko bonni de do nokkuli dum won gatta de fina tawali adnar Allah dulle majjudo holliti wi do hollitan dalili wiide le hel dum won Ahmed El Fakki o kanko artiste de do janale bonna wala halana ne goddi le leedi meedi ndibe kolliti wiide wakati jono be garan joddinde plainte fewtude horejo leedi ndi o hollitinde wiide Ibrahim Boubacar Keita o jambiki leedi ndi fu e mangal mudu le majjube kolliti wiide sa e wakati jono yurku yurku an yahatan heba sembe le leedi meedi ndi yimo holliti wiide o mali do sa bamile temedere fo tawan dum wono suka be gala hitane fa yotti o duubi joy sa bamile temedere hakkunde mabbe fo tawan noga e jeniyo be gonbe nyaamata fa kara UNICEF holliti wiide sa ewi don suka tampu be furdu le rezo sikasobe buri hewde secretary di wonno hono sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade holitinde wi dum won saraade jihad dinki noddirte Ahmed El Fakki ngol do sorogon gol fuddi ila kenyen to CPI to le majjo cikkitaado wiyede yalla wana kanko ardi so janale waliyabe de bonna hitaade 2012 to tumbudu to dido sariyaaji di puddi ila kenyen nokku noddirte CPI kanko fatu ben souda wakati joni on wonde hollude le hen dum won dati fa hollataago masiji do holitinde wiide Ahmed El Fakki o kanyu ardi ko dido bonna dayi ngadi fa keben famtaade kede Muhammadu Samaseku
fatu ben souda holliti wiide eden kani hadde bonandaaji fi furobadi omo yara ono dido bonandaji yo toñange modeno fewde e bibe leedi e kanye fina tawaji mabbe le hendun o holliti wiide nokkuji bonnaadi ana tidani non adnaaru ndu fu o holliti dum wiide ono di golleji tanjudi haana yupirede ni cikitaado o Ahmed El Fakki Almadi latike arandejo e jeedin koobe natude e juude CPI gubbal yimbe sariya happube mo holliti wiide omo jeeda e horebe fedde ansardin fedde gondo e hakkile goto fedde gongal alkaida o magreb islamique cikitaado o ana borni non saya juddo danejo omo hedo non halaji procureur o e leydamgal arab saa e saa fuf omo dimbana gite halaji di gubal gal holliti wiide dun kanko Ahmed El Fakki Almadi woni yamirdo yo jannale waliyabe jeneombe e kanye misside sidi yaya kelle hakunde 33 lewru juin e 10 lewru juillet hitane 2012
kanko Ahmed El Fakki o kanko e avocat ngay makko be fu kenyan ko dido halaji ngada fewde e mabbe ko be kolliti wiide dum wana gonga fe kanko El Fakki o holliti wiide wakkati joni o ono kollita wiide o bonni de do janale ko wi dum wana gonga wi kanko e hore makko o moy dum won yimbe le kolliti be wiide de do janale kay be to tumbututo wakkati joni dum won kambe sartobe be jewtoto dido talkino de godi fa ko yata balde chapade jago lebbi dido be ngara uttindgal sariya gongol kasen fatu ben souda o fa hande no holliti wiide kanyana joggido hen tasu tagu masiji fa yotti o finde dud won hollitinde wiide o do neddo kanko heli janale waliyabe gonno dum won to tumbuto le majjundube kolliti wiide on do wattu kanko jati ardino dido golleji fatu ben souda o holliti wiide golleji di Ahmed El Fakki golli wakkati joni di yo wadde bonanda fewde e fina tawali adnara allandu fu kede kanko fa fatu ben souda ko halido hen kenyan do foccitaago Muhammadu Samaseku
Soumis depuis le début
le fuddore le avril woni ko gube satinbe dina ansardin e alkaida o magreb islamique ndati ner tumbutu torrede ngombe tonbe beete nyande 33 lewru juin hitane 2012 woni ko tubudun kobe njihi yimbe satinbe dina bonnode nokkuji mabbe teddudi nokkuji kertaadi jonta didi woni ko be ngade majju fa 10 go lewru juin 2012 woni ko be tire majju le badde 10 cuudi 10 memi leedi yidi janale waliyabe non nokkuji teddudi tumbutu do sariyaaji leedi mali jaati wadi nokkuji kertaadi so wana goto di fu e juude UNESCO woni yo di adnar Allah ndu fuf non ne gadano bonandaji di fa goto wawa non hadude be
destructrice de groupe armé
secrétaire do mbal netri mi jojju modo e hollo amen bemal ande gal mi noddirta phase facebook gal kolliti wiide mobile ministre ma yabbi bombore kenyan wakkar sappo e jetti sappo e tati yamde non be kollitiri wiide dum won nokku noddirte agel hokka kunde agel hokka e tasilitu be kolliti to mobile ngel yabbi bombore le majjundu dum wadi so kufnaaji bulo bulaaji di yimbe mabbe jeegom barmi le hen be kolliti di don be ka nawni ki sanne wakkar jono barmu be fu nabama dum won le cu doktoroji mawdi waldido wonde be noddirta piprem hollitan wede kanye balle godde kasen hala nanen gonde le leedi meden debbe goddi en nangugindirde wakkati jono be joddini plenti fewtude horejo leedi ndo Ibrahim Boubacar Keita be kollitiwide sa e wakkati jono IBK jambiki malifu e mangal mudu le majjudube kollitiwide ko IBK laami leedi ndi warde nyaloma hande o wala fu ko buyti e bangal yurku yurku kede kanko noddirta Lassine Diawara ko halido do faccitango Muhammadu Samaseku.
C'est une plainte en bonne.
Talkur wulitango woni komi neldi suudu sariya mawdo e le hen min kappi horaje lendi Ibrahim Boubacar Keita dono jogude leedi ndil le lebbi chapantati yabbiidi min tagit ke wiide le hen wayde foccugol kewde irtam bureau vérificateur e le jewtugol mun jawdi gollirde furuba de olliti wiide sifa milliarduji noga e jetti e millioji temedde joy ngodi di anda ko do yaari le kabaruji didi kabaru jawdi kaaki gollirdi e kaborde mangal pade be e kanye kabaru avion président o so yawti dun min to ndir haklaaji do kabaruuji wayde foccugol goddi holude on wiide tan wala fuf ko bilti tafon
dirke annemo ça ne va pas
be kolliti wiide imu do mali do ko imu gongol wadale hitane hikande ko be bi sa bami do on suka be ngala hitane fa yottu duubi jole temedere fata noga en jeno yom be ngoni be nyaamata fa kara di do kabaruuji dokkama kenya do bomoko do wakkati de gouvernement o yiduno do no waldinde no detta bor fonde kanye UNICEF le leedi meden di le majju UNICEF folliti wiide sa je suka be furdu suka be gombe le reseau sikaso kanye buri tampude wakkati jon tawede hollitinde wiide wala fu dulludo wiide sikaso sen jeewi kanyu han lata de reseau zo burdo fu nemaade le nokko kede kanko noddirte Alessandra Dantiso yo jokko dum won horeju UNICEF le leedi meden di ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku.
Les chiffres sont très clairs.
Jete jidi ana labbi fa sanne der leedi Mali region sigaso buri fuf hebude heydere so mi wofali sukabe chapantoto le temdere fuf ana heydi sigaso buri fu jogade leedi nemindi bangal bibbe jallo dum ana holla wiide raf heydere ana serti rentorade nyamri sona dum hejja nukuji di fuf ko hasindina ande ta borede ko moji e birrede bangal sarabe e jaliñi di fuf
nyaloma dum won lewru mars dum won nyaloma kejjena do wiide fati yimbe lebe nyaw sida yiya e mudum be jeyref li adnar allandu fu le majju dum no kambe rewbe ko president ngabe le rumde afrique de kambe lama to dido golleji kanko noddirte da madame Keita Aminata Maiga dum no horejo deedi ndi o jom suudu makko holliti wiide wakkati jono le malifu e mangal mudu jama o tinno sawko fati jeyra dum won yimbe le chawbe nyaw sida o kede ko halido to yorube amen gombe to ortem to do faccitango Muhammadu Samaseku.
Nous devons accélérer la
eden kani beedoraade yakawer bangal habude kala hettineede bangi der leedi meden eden kani wadde dabare no hakkeji bibbe adama teddindirte sala hettineede bangi bibbe mali nyawbe sidabe ana ngotta wattu wari ko di cielle fanda zero discrimination teddugal totte hakkeji bibbe adama bangal cellal mbirki ndimaku fa warde no mo kala wuri ko heraaki debbo e gorko kanyu e sifu hettineede sera do dum fay goto pat hettineede sera koro muudum yo hokkude bel ko yaaku sukabe rewbe habbube no kebira jande hertinaande fa sudruji ila nyonale cielle
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sekirabe jeewel lo dun ne le réseau ngaji meden di wakkati joni en puddiran do kuli korodo be kolliti wiidi yambereji dum won nayiridi bangal yimbe le gollobe sapper pompier holli tawe di do yambereji gadi dum wonono kenya to kuli koroto le majju wakkati jono sifal iskobe tifi le hen dum sitili mo be tubi hitar hikande faabe jeewel lo hono be tabirto ande kese de faabe paabo yimbe le ngadobe wakkati fu accident ngaji le lawidi le majju dubbe kolliti wiidi dum wonono yimbe le ngadobe accident ngaji bi sobe bami faabe ngaji accident no be kani faabre to tiagal mu be pammini jamaare wonde tonde no sariyaaji de laawi wurri sen yuruto ngardam faado naradobe kolliti wiide ko yaata millioji jetti sefa dum faabira nokku noddirteedo malkerete hollita wiide o do nokku arale laamu nara o le majju ko millioji jetti di faabira ton ko hollita wiide classiji tati kanyu en maha ton ko woni faana mudu wakkati jono fa yirwer wada le laamu nara o landinibe o do golle dum woni walde humminide kabaru yirwer wonde tonde sen urute ngardam faado kuccala dobe kolliti wiide CMDT hitane hikande 2015-2016 wakkati jono dum won hono ko be kani remirde ton kabar ha buri mo holli tawer be kolliti dum to dum le usine ngaji naydi sa jeedo won bibbe ko be kani bamde faabe dimira ha buri mo ko be kolliti dum heddita dum wodi sababu dum wakkati jono so won yimbe le hono joppaabe le hen wakkati jono ko beedo yimbe le joppa ko dum wada sababu dum so ko foti yimbe le temedere njaha wakkati jono tawe ngala golle sakiraabe do won hollitinde wiide sembe kabaruuji dum joggini on do nyaloma hande o kanko do noddirteedo El Fakki o sariya makko fuddi nokku noddirteedo CPI ila Kenyan le majju kanko El Fakki o wakkande o fuddi landede de o holliti wiide o bonnay do won no janale gonde to tumbuutoode o holliti wiide kanko hore makko o moy do won yimbeele biibe faade do janale kaybe da kolliti wiide wakkati jono do won kanko Fatou Ben Souda o wi'omo joggi do hen dalili o mo joggi do hen tagu masiji o mo joggi do hen findeji do kollitoji wiide o do neddo golliti do bonandaji yo bonandaji ngadaadi du fewde do won fina tawali adnara allandu balle do won societe civile gonde leedi meden di wakkati jono be gonde joddinde plainti fa fewte horejo leedi di o do plainti be kolliti wiide IBK Jambiki Mali fu e mangal mudu le majjundu be kolliti wiide sa di wattu jono an yaha tan yurku yurkar beedo leedi meden di jagal mudo be kolliti wi dum do mali do imo gongol kongol wadi ko be bile temedere fu saba mi suka be gombe leedi meden di atawan noga en jeno yobbe kanyi en gonbe nyamata fa kara UNICEF fuddi tiwi be do suka fuli lamu sigaso be bur tampude sekirab di won non kabaruji dimi jogini on do bete hande di ka fa hande kedde hedade honno andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi